a politician. Now my pastors ban nowadays. They are merciless people. Tabasaka mana nangu mulei payana. Shkurube na wale pangendaram. Aba shupire sana kuno. Ma pastors imi pepele yabo. Irife ya muselu baletu wompesha. Bakashmushi nadie nulesa. Pile titika mchalo lelo kuti wa papa baletu ladila na vana. Badona wila vana. Brechite pia muselu mweshi nadia bupapansha. Ikare shirili lelo mpwire penande. Nokulo mbolu selwe nukuri imwelesa. Ukute moru pia kweka tule ipaya na bambiba. Kamina satana mulandu wa lupia. Impwa shafula palweka ipwe tatua kwani shetwa itula kuli imweleza tutule ni
Yesa twalila mcharo chesu ipwe twalila madha Zambia. Lesa wesu tumfwe twalila. Lesa twalila mcharo chesu ipwe twalila madha Zambia. Oh ai 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 twalila mcharo chesu ipwe twalila madha Zambia. Lesa wesu tumfwe twalila. Lesa twalila mcharo chesu ipwe twalila madha Zambia. Oh ai 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 ai.
Oh ai Javu. Oh ai 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 ai. Idio. Oh ai. I'm a politician, muno munition. Nabaleto luguli impasa sene fiongo. Okufwaya ma position yomlopa wasuma. Bale bompe mesepela okubushe fiongo. Campaign time memia utusembe na mapanganga. Bakumana beka beka kwamba kukwipayana. Omulopa wasuma mlino generation. Omulopa wasuma mlino generation. Okwipayana twakana ifwe twakana. Impasa se twakana ifwe twakana. Okwipayana twakana ifwe twakana. Impasa se twakana ifwe twakana. Lesa twalila mcharo chesu ifwe twalila madha Zambia. Lesa wesu tumfwe twalila. Lesa twalila mcharo chesu ifwe twalila madha Zambia. Oh ai 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 twalila mcharo chesu ifwe twalila madha Zambia. Lesa wesu tumfwe twalila. Lesa twalila mcharo chesu ifwe twalila madha Zambia. Oh ai ai ai. Tuli bantu mwiraba. Tuli bantu mwiraba. Tuli bantu mwiraba. Tuli bantu. Tuli bantu mwiraba. Tuli bantu mwiraba. Tuli bantu mwiraba.
Tuli bantu
mwira kwate miti mashana mamuri bantu. Twira kwate miti mashana matuli bantu. Mwira kwate miti mashana mamuri bantu. Twira kwate miti mashana matuli bantu. Twaipaya na pafla. 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 Oh ai.
Pastors, mfuilo kubweshe avaluba. I'm a politician, mfule mule tungulu la abantu mwishile isuma. Kaya kandwa kudilinwa.